sawa sisi kano burundi kwe nalonda yo kano kekaide murabe ko wange kwe sibusa maso atambula byona byakolanaga mukyala mugumu mugumu talinga bano bampachompa oba tokirina nkutadde kuno mukisa munene kyendi mundeke netale tale omanya bakyala muwogo tolina bwoya wulakawa natakawa ngutunudde ku makola amakola kano natebye kalulu mama atoba kalulu kalya njagala obepata bebi pata ku luggi lw'omutima gwange bwe bamundu olisasi nze wansona omutima ne gwabika wansona tangeti wansona wansona omutima mpagira gwe bebi bebi sibidde ku gwe hani dale mpagira gwe bebi 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 sibidde ku gwe hani dale mpagira gwe bebi 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 sibidde ku gwe dale bebi bebi wanfura wadanga mama zonera gundyo mega mega wabulunjo cha sirina wazi yadde kakapute wandekera mukasala kubo era bwoba tokomeo bebi manya ndifira omwo mu nyumba ndi muzibe siraba ebintu bya lavu bwe bimpisa nga nayagadde omuntu mba busimbalala mba straighti nga kiri ekiguudo ekiguudo kyettirinyi manifesto y'omutima gwange yiyo twana bebi akalulu nkuwadde mpagira gwe bebi bebi sibidde ku gwe hani dale mpagira gwe bebi 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 sibidde ku gwe hani dale mama oneba sanguku mukaninga suza mu nyumba obukadde bwensimbi bitibwa mulaluka bamanye tigwe wansuula eddalu byosalawo byensalawo sikyalina kigambo neddawuli vuga 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 baby vuga ekigaali kino vuga 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 hani vuga obulamu bwange Hey, 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 hey.